my big boy. Oh na 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 na.
Ghost the baddest team.
Wakisema ni filter. Watumie tunao wapendeze nituwaone. Kwani shepu linajificha. Mama linajificha. Na wakisema ni picha. Wakapigi tunao waposti mitandaoni. Mana wanasema sana unapendeza gatusoni. Wakisema unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda.
Painless, I don't give a damn, I don't care, let them talk. Moyo mekupenda hivo hivo. Hata wakisema unavaki kwa doro. Who cares, I love you. Kama tutizo ni makeup, ongeza na wanja. Vile tuino fondo, wapate vibe. Mina chujua wee, chopeda uo. Wakisema ni mkorogo, wee jumwagie. Mabubu, I love you. Roho yangu wasifanye uko. Sita, I don't care that we say na tisha. Mama sita, moyo wangu kwako mefi. Wakisema ni filter, watumie tunao. Wapendeze tuwaone, shepu linajificha. Mama,
wakisema unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Wakisema unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Hata kama unajitubua. Sawa ila mindo nisha kupenda. Tena wanaona wivu, tena wanaona vibaya.
Ghost the baddest.